dark. Undenzi ndote madote ni Ingose makose ni Umtu ebantu ni Kwa kuke konzima ebomini Kotu ndenzi ndote madote ni Ingose makose ni Umtu ebantu ni Kwa kuke konzima ebomini Nyawoza Uzumazi mshie Bawa Kunti bambi likuni
Le ingoma yela jonyombe nkulele kulo Zonke indlela zobomi ndazifundela kuyo 20 liter ipheli bitafili phinde bekwasiso nesidulo Ezabantwana siyodlala ngalo phansi silenze igugu lomculo Emdanzane bathi ligali Soweto umjondolo Ebhayi bobosi Thina pekapa sithi kiss the keep okanye uki Kota yonke lo ndiyafana wethu Qha kohluke nje yabokhi La chemba nesasitya sizitya Xa kunetha siganga amathontsi Ewinda ugodolobhontsi Emva kwekhabhathi impuku Zisibambele irhontshi Sinaso nesasitena sesunlight Sohlulweka i-four Yohlamba umzimba neyohlamba izitya Nembahla plus namazinyo Phofi kwayiyo ne-roll on Icango libanjwe ngesikhongwane Mubesh betri tapeta paphantsi Ifriji ne-TV ne-stove Zidibene ngombane Siziva zonke nendaba zomakhelwane Yombe linqaqambisile linqeqeshile lanqhuqhaqhuqhiyani kulomhlaba ndingangqengqelekile ngexesha lendiyandiya ikamera ilodonga ngumdiyadiya ikhandlela libanjwe nge-MD lebhiya lamathonsi buwavale ngevazilina neplastiki xa kunetha yanyibilika eish benobamde kodwa made ngawetyala kum imbewu yatyalwa imivuyo yama ingomanyala ndanamhlamba ube mhle uyodlala nabanye abantwana suba lityotyombe nobuphuma ityotyombeni lawo ngamazwi kamama xa indiyala ngaloo mazwi ndithi halala tyotyombe halala
indoda undenzi indoda emadodeni ingose makhosini Umtu ebantwini kwakhuke kunzima ebomini Kodwa nenzi ndote madodeni ingose makhosini Umtu ebantwini kwakhuke kunzima ebomini Yawoza uzungazi ngishiye Bawawa Jibambi ni kwenye